Hoi! You are listening to WRIRLP 97.3 FM, Richmond Independent Radio, Radio 4, The Rest of Us. It's Greybeard taking over the next half hour of the show that comes to you every Sunday, 5 to 7 p.m. of African, Latin, and Caribbean sounds, and that is the motherland influence. All right. What have I got for you? I've got some more music. Hey, let's play some more new music. Coming from Merlin Nykum. And Mr. Nykum is from Cameroon, an actor, dancer, and musician from Cameroon. And we're going to hear the tune Zinian from Mr. Merlin Nykum.
Mita Mitala kamia, mitala mami, mitala lajine, mitala kana, yesi nga.
bombade,
bomba,
bomba. Aka yo keba mini
bombade,
bomba, bomba. Si bona bara nyuma sayira ma,
bomba, bomba.
Nyawala baka yo koluko, nyawala baka yo koluko, nyawala baka yo koluko, bomba la. Bele,
bomba, bomba.
Ibrahima, bomba la,
bomba, bomba.
Pie, bomba di,
bomba, bomba.
Fifi nyuma dela, bomba di,
bomba, bomba.
Ah, bomba de,
bomba.
Moye wala jati leko, bomba la,
bomba, bomba.
Nyawa tabati leko, bomba la,
bomba, bomba.
Ifala lona nyuma, bele, bele.
kono wale dozo ya kono ni nare ni ya
yala
yala kono ni ya ma
yala
yala kono ni na ya yala yala kono wale ni ya yala yala kono ni na ya yala yala kono ni na ya yala yala kono ni na ya
yala yala kono ni na ya
Hey, this is DJ Carlito, and you're listening to WIR LP 97.3 FM Richmond Indie Radio. Don't forget to check out my show, If Music Could Talk, every week on Sundays from 7 to 9 p.m., featuring music from all parts of the world. These days, all music is world music, so I try to bring you the best from everywhere, every week. If Music Could Talk, where music says it all, on WIR.
Hey, drivers, have you ever noticed that little lever to the left of your steering wheel and wonder what it does? Well, guess what? It's not just for decoration. Using a turn signal lets other drivers know what you're planning to do. It's not just the polite thing to do, it's the law. And it's a lot less trouble than sorting out a car crash. So when you get behind the wheel, don't drink and drive. Always fasten your seatbelt and always remember to use your turn signal. And as a person who spends most of the day driving up and down 95, I really appreciate that. Stop cutting in front of my truck. All right. All right. That was Sabiri Samake from Mali from a new CD called Dembe Fole. And he's playing a style of Mali music called Danzo, or hunter's music, kind of the roots of the Wasalu sound like you hear from Omu Sangare, one of our favorites here at the station. And you don't hear many recordings of that, apparently, according to the information on the CD. So you just got to hear some. And that tune was Yala Kono from Sabiri Samake. By the way, once again, you can see the track list by going to WRIR.org and click Read More under the Motherland Influence. You can leave comments there, too. Also, you can call here at 649-9737, 804-649-9737. Before that, Nikki Yase out of South Africa from her new CD, Muda Ibon, hit the tune Angowami. And before that, Vo Bakayoko from Guinea, Senegal, from his new CD, Mbolokeng, did Bomba. Yep, that was, is that the whole set? No, before that, we heard Dauda Jabate from Gambia, doing Tanasilo from Northern Light, Gambian Night, some kind of modern, sort of a modern chorus sound for you. All right. I'm going to turn this over to DJ Dowdy now.
How about that? Three songs from the Gambia in one program. How often have we done that? Not very often. Not very often. All right, let's go over to East Africa now. There's a brand new CD out on the Stearns label. I've been waiting for us to get a copy of this. It's the Vijana Jazz Band, or the Youth Jazz Band of Tanzania. And the name of the CD is the Coca Coca Sex Battalion. And I've been looking forward to this. I've got a bunch of singles and LPs from Vijana Jazz, and there's nothing on here that I have. So there's no crossover from anything else you've ever heard on this program. And let's hear a song off of this one. What do we play? Let's play Layla off of this CD from Vijana Jazz from Tanzania.
Lela nini kilicho tutenganisha na kuomba ufikiri tupate kurudia na lela
zoea
olela
welela
mama ye
nakwambia ukweli anatabwe
najaribu
najaribu
olela
usahau lakini lela ninashindwa
Namba unisame Kama lipo nilokosa Namba unisame Lela
Fikiria
Olela
Welela
Mama ye
Meishi sisi miaka mingi
Na watoto
Na watoto
Lela
Tumeza Na wengine sasa wanasoma
Lela nini kilicho tutenganisha Na kuomba ufikiri tupate kurudia na lela
Mazoea
Olela
Welela
Mama ye
Ninakwambia ukweli anatabwe
Najaribu lela
Najaribu
Olela
Usahau Lakini lela ninashindwa
Lela, namba unisame Kama lipo nilokosa Namba unisame Lela
Fikiria
Olela
Welela
Kama ye
Tumeishi sisi miaka mingi
Na watoto
Na watoto
Lela
Tumeza Na wengine sasa wanasoma
Lela, naomba urudi lela Unipoze moyo Nipate furahi Kwani moyo wangu Hauna furaha Lela, naona uchungu lela Watoto wadogo Umenikimbia Nikirudi kazi Wananisumbua Lela, halima ishi lela Ukutaja taja Na kuniuliza Mama yuko wapi Nataka kunyonya
siwezi kuzikika ngumi za mwana mume wakwako. Usini songele mimi siwezi kuzikika ngumi za mwana mume wakwako. Mwana mume wakwako na utani nyume. Mwana mume wakwako mtu wa mazoezi. Uyavuta magali kwa kutumia kamba zake. Kuzivuta Suzuki kwa kutumia kamba zake. Masaduku ya bia kwa kutumia nywele zake. Kuvunja mawe kifuani kwa mavyume. Sibuse mimi ndakuwa kikombe cha kahawa na kashata kwake. Sibuse mimi ndakuwa kikombe cha kahawa na kashata kwake. Usini sogele mimi siwezi kuzikika ngumi za mwana mume wa kwako. Usini sogele mimi siwezi kuzikika ngumi za mwana mume wa kwako. Mwana mume wa kwako na utani jume. Mwana mume wa kwako mtu wa mazoezi. Uyavuta magali kwa kutumia kamba zake. Kuzivuta Suzuki kwa kutumia kamba zake. Masaduku ya bia kwa kutumia nywele zake. Kuvunja mawe kifuani kwa mavyume. Sibuse mimi ndakuwa kikombe cha kahawa na kashata kwake. Sibuse mimi ndakuwa kikombe cha kahawa na kashata kwake. Yeah! Utakatisha watu wakafulaye. Mba mimi uyo na mfahamwe. Kipigo chake ni cha utakatifu. Utakatisha watu wakafulaye. Alahale. Mba mimi uyo na mfahamwe. Kipigo chake ni cha utakatifu. Utakatisha watu wakafulaye. Yuma mimi uyo na mfahamwe. Kipigo chake ni cha utakatifu. Utakatisha watu wakafulaye. Alahale.
Usinisogele. Usinisogele.
Yuma uyo, yuma yeye.
Usinisogele.
Yuma uyo, anakuje.
Usinisogele.
Hata nivuja, meno yakwe.
Usinisogele.
Hata nivuja, bangu zangu.
Usinisogele.
Hata nivuja, shiko yangu.
Usinisogele.
Thank you. chochote hicho utapate fwe, utakatisha watu wakafulaye. Yuka bibi uyo na mfahamwe, kipigo chake hicho utakatifu, utakatisha watu wakafulaye. Ala hale, yuka bibi uyo na mfahamwe, kipigo chake hicho utakatifu, utakatisha watu wakafulaye. Yuka bibi uyo na mfahamwe, kipigo chake hicho utakatifu, utakatisha watu wakafulaye. Ala hale,
usimsogele yuma yeye, usimsogele yuma yeye, usimsogele yuma yeye, usimsogele.
Usini Sogele from the orchestra TX Selelka from Tanzania. And I have no idea where that came from. Somebody sent that to me a long, long time ago. Actually, it was on a website that's now defunct called whenaway.com. There were a bunch of singles out there. And I downloaded this years and years and years ago. It's a great song. I play the heck out of it all the time. Before that, Vijana Jazz Band from Tanzania from their brand new reissue CD called the Coca Coca Sex Battalion on Stern's music label. We heard the song called Layla off of that one. Let's hear some newer music from Kenya, from John Jr., the guy who's taken up the reins of Limpopo International. He's got had a CD came out last year called Kalisto Baba. There's a cut on this one called Otina Ogeda that I like a whole lot. And here it is.
Corremos na kasungeo baba eh
Tino e umilu ili jaborosi epa Tino e umilu ili jaborosi epa Asunge waya jauri ya oke gowino Asunge waya woduri ya oke gowino
Jaudi benda sunge waya au majuli Jaudi benda sunge waya au majuli Najoge machu nyele nyatigiru Joge machu nyele ya tigirosi Iricho tieno mawoda morigo koyo soja Iricho tieno mawoda morigo koyo soja Takigiere makelo don't rock mama shandi Takigiere makelo don't rock mama shandi Owagibeti ya kinyi ledigo kejawili Malango boku paweli kodogo juice papa Malango boku baweri kodogo chus papa Okenda mawonya jira Otieno momina jeni Winjitonda kasunge waya Papa eh
Otieno eh Uminu ilija borosi epa Otieno eh Uminu ilija borosi epa Asunge waya jauri ya oke gowino Asunge waya woduri ya oke gowino
Wana sema sana, wana sema sana, wana sema sana, wana sema sana, ah ah, wana sema sana, wana sema sana, Thank you.
Sasa mausingu alikuita tena, sasa mausingu alikuita tena, sasa mausingu alikuita tena, sasa mausingu alikuita tena. Sasa mausiku alikuita tena, sasa mausiku alikuita tena, sasa mausiku alikuita tena. Alijua kwamba mekosea, alinamwambia kwamba ni sawa, wo yo yo yo. Alikuita tena, wo yo yo yo. Alikuita tena. Una wasi wasi kwamba unaniumiza mimi, niumizi mimi mara moja, niache niondoke, acha kunitesa, wo yo yo yo, acha kunitesa, wo yo yo yo. Una wasi wasi kwamba unaniumiza mimi, niumizi mimi mara moja, niache niondoke, acha kunitesa, wo yo yo yo, acha kunitesa. Oy 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 oy, sasa ba usiku, alikuita tena, sasa ba usiku, alikuita tena, sasa ba usiku, alikuita tena, sasa ba usiku, alikuita tena.
Right, that last cut was actually from Guyana, from a group called Ruzika Okera. The name of the CD is Rojo Ya Africa, and the song we heard was Sa Saba Usiku. I'm going to end up the program with a little bit of Latin for you, something from Yumuri y sus Hermanos from the CD called Cubano Cubano. Let's hear the song called Sonero del Pueblo, and then stay tuned for If Music Could Talk. Thanks for listening. See you next week.
Señoras y señores, permítanme cantar, aprovechar mi momento porque quiero improvisar. Hoy vine para cantar con mi voz y melodía. Para mi gente yo traigo alegría. Soy el sonero del pueblo que están esperando ustedes. Saludo para los hombres, besos para las mujeres. Prepárense que ahora vengo guarachando. Ya calenté y el pueblo me está esperando.